Bong is a basic talk as well. Namkuna tukitoka wawili kwa mchuma penzi lazy zima kama shuma mahaba kama Vanessa na Juma. Oh, that's too much. Swezi ni kaja ni kwache nana nafanya ni sake pay bato tokuwa unalia majuu sasa ntose uje uniache
ananipa yote.
Nakisema ananipenda na mtaka pia. Toto na minyama nyama na yangalia. Toto kama ni ndege ni bombardia. Nakisema nasikia baridi na mkumbatia. Na mfanyizia kazi na isimamia. Nakisema bustani chafu na mwagilizia. Akisema kachoka na data na mngangania. Nakisema mimaja na mwaga pia. Nini atake ni simpe. Wile nafanya usisimke. Asubuhi lazima aniamshe. Cha kwanza busu ndo ni team K.
Moto, 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 ananipa mapenzi moto, moto.